Nimejibandika ninavyokupenda haswa ndege siwezi kuruka hapa nipo chakarima penzi limenizidia upunguze makarima sichelewa yikulia oh my sweetie my potato habibi habibi wendo langu kumbato
Oh baby, oh baby.